to the music surgery.
Jina lako Yesu. Nita bibu wa karibu tabibu wa aja. Thank you. si faza Yesu Bwana pweke li metu kuka jina la ke Yesu. Come.